Haji Tycoon Ali, yeah, aka Mchizi Mox, yeah, Mambo Vipi, yeah, Vipi, Charlotina Tina, yeah, Charlotina Tina, yeah, ay, 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 ay,
Nauliza vipi mambo, masera vipi mambo, asadu vipi mambo, simendas vipi mambo, se vipi mambo, kina mama vipi mambo, watoto vipi mambo, simendas vipi mambo,
watongwa bongo mambo vipi. Watu wangu wa ngambo mambo vipi, haina shobo mchizi wenu nipo ndani ya bongo, nipo bado unaendelea kufanya mambo. Watu wangu wa town mambo vipi, watu wangu wa Dodoma mambo vipi, hey hey nisubirini triple A na nyoa Dodoma nitakuwepo Tiger Hotel. Watu wangu wa Mwanza mambo vipi, watu wangu wa Shinyanga mambo vipi, so mnalala fanyeni biashara majini Masangara, mtapata mahela kibao ukiuza Ulaya. Watu wangu wa Morogoro mambo vipi, watu wangu wa Tanga mambo vipi, so mnakaa mnajiuliza Tanga kunani, fanyeni kweli kama nzuri wa mjikasoro kwani.
Uliza vipi mambo masera.
Tuika mwamba kamtoa mchizi mox ili nyinyi uko street mchezo muziki. Kama kweli mko fiti, Kampala mambo vipi, Nairobi mambo vipi, mkisikia muziki amna budi kusheki, mubugi mudensi musheki, Bruno piano kama snake, play, play vyad mambo vipi, Sinza star mambo vipi, haina haja kushangaa kula kip kisha tambaa, mamwala mezagaa kila kona ya mtaa, unakwisha ukizubaa, Beila mambo vipi, wachizo ngojela ni vipi, hata huku reyani kuna hatu wanakosea, zema vyo vya utuba hundo vina vwate tea, wale utuishi hapa.
Nauliza vipi mambo, masera vipi mambo,
ni mambo vipi, kama vipi tuonane highway na it's parki, alafu misosi tukane American chips. Watu wangu wa Kigamboni mambo vipi, watu wangu wa Magogoni mambo vipi, ninakuja nishakodisha pantoni, tunaenda kujirusha huko kwenu. Watu wangu wa Mwenge mambo vipi, watu wangu wa Temeke mambo vipi, usipoteke na wala usiku msiweke, muda umekwenda zimebaki siku chache. Watu wangu wa Ilala mambo vipi, watu wangu wa Tabata mambo vipi, mwana vipi, mchizi wenu si bad, niko fiti, niko fiti na bad na komana muziki.
Uliza vipi mambo, masera vipi mambo, asadu vipi mambo, simendas vipi mambo, se vipi mambo, kina mama vipi mambo, na watoto vipi mambo, simendas vipi mambo.
Charlotina Tina, yeah, mtole mwingine tena.
E bwana leo, bwana leo, wandafa kusiao.
Kaylee, Manriza, MRX, mwangani toka kwenye giza.
Nimerudi, nimerudi, nimerudi.
Manriza, mambo vipi?
Hi.
Knock, knock.